the champion boy.
Yeah, yeah, yeah.
DJ Kalonji.
Black and black, looking like a billionaire. Give me 9 more, been getting free now.
DJ Carlos in the mix.
Bro, man, gonna die beef. Kalale.
Baji, let's beef in a baji, wame tapaka. Ningumu resist, cheesy fly, come in.
Papa Fadela, give me back in, you change your statue.
People only trust when you make a technique.
This is DJ Kalonji.
I'm the one, number one. Nika mambam, na vile nime wa samba.
Kenya, Uganda, paka bongo. Wanataka burudani, ina wapa burudani.
Nasi kelele pasi nasi kujigamba. Asanta vile wanabunjika kwenye kanda.
Enough of them, I know we are be the better man.
It's DJ Carlos.
Thank you so much for attending this song.
DJ Kalonji.
International, Kenya, Uganda, Rwanda.
Bado mindu twen kalari.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy. DJ Kalonji.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. No, no. It must be your smile. No, Lina, Lifa. No, Lina, Lifa. No, lo vese como yo. Nikupesu kari inamle Kachumba kachori jinogeze Baba, baba inogele.
Nobody loves me like you.
Like you do.
Love you like I do.
Like you do.
Love me like you do. Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody got love me like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no.
Love me like you do, baby. Nobody be love me like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I gotta do your way. Spiritually, critically, won't make we day. Yeah, I get the sugar, come and chop on my cake. This is original and I swear no be fake on
me. My baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, girl.
My baby.
My baby, girl.
Yeah, 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 yeah.
Nobody loves me like you. Like you.
You call me Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian Totola Mama Kiko. Call me Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian Totola Mama. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian Totola Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian.
DJ Carlos in the mix.
Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian Totola Mama. You call me Kibaka, they call
DJ
me King
Kalonji.
Kiba. Bamba Kian Totola Mama Kiba. Jami na Shiba, Reshko Kuiga, and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Shezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uza siso. Mindo be show. Iga na kustopu one. Ochuru ziki ata tone. Mina fanya wimbo, wana fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajona mjanja, unatamba sana. Idioka. Yeah.
Yo.
Ulala. Yo. Come stars. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Bamba Kian Totola Mama Kiba. Jami na Shiba, Reshko Kuiga, and I'm alright. Ushamba mwiko kwa mtoto wa kariyako. Shezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uza siso. Mindo be show.
The champion boy.
Iga na kustopu one. Ochuru ziki ata tone. Mina fanya wimbo, wana fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakujiona jigamba, unajiona mjanja, unatamba sana. Mediocre.
DJ Kalonji.
Yeah. Mediocre. Speedy mediocre. Mediocre, yeah. Oh, mediocre, mediocre. Mediocre, yeah. Mediocre, oh, oh, oh. Mediocre, oh, oh. Mediocre, yeah. Yeah, yeah. Brum paka chini, bigo. Unataka ukinda mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mlaji show, uyu komando. Stage mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah. My people. No, no. Come estas, eh?
Mi amor te amo, y te quiero, ya le dono y amo, huyazo a pensar con mí. Mi amor te amo, y te quiero, ya le dono y amo, huyazo a pensar con mí. Mi amor te amo, y te quiero, ya le dono y amo, huyazo a pensar con mí. Mi amor te amo. Te quiero, te quiero. Ya le dono y amo. Huyazo a pensar. Mi amor tan amo. Te quiero, te quiero. Ya le dono y amo. Huyazo a pensar cuadro.
Mueza conmigo lo chequele.
DJ Carlos in the mix.
Cuando le da auguria, cuando puede.
DJ Kalonji.
Se me apena yo, puta pula chequele. Na bila huruma unanichuza, mambo unayabaruza, mi mtoto unanikuza, we haya.
Unanichezaja kwaitu, okoro waitu, you dey give me banana, your love is tamana. Nacheza kwaitu, okoro waitu,
my baby tuacheze shana, hey. Tunashikana shikana, tunacheze shana. Rumba, che, zina toka che che, tukigusana gusana.
Unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, nikichenga karocha mila. Benzi kole sauti wa Dubai, kubali pambe moto. Kama mafuta kwa karai, okay. Na uliva katoto ito to. Leo mpaka koko iko ko. Geto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko ko. Koni koko mama taniwa.
Nikumeshe.
Ya leo kiboko.
Nikumeshe.
Mesiti utamu.
Nikumeshe. She, she.
Asa kukwacha we, nende kwa mwengine. Tewri singa,
chisichwa, chise shana.
Tunashikana shikana, imba tukata shana. Che, 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 rumba, che. Zina toka che, che, tukigusa na gusana.
On Facebook, DJ Carlos Kenya.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy. Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji.
Yeah! ini lazima utamakwa kalenda ya mamasta majima bazenga pia kafala na beef na kalenga na kakawa mivunja agenda ini lazima utamakwa kalenda ya mamasta ini lazima utamakwa kalenda ya mamasta majima bazenga pia kafala na beef na kalenga na kakawa mivunja agenda sibishanangi squeeze niko busy labda kani base Bentley na mabigi hakuna ngamtane za kula baridi kuda kila esto jiji ni na bibi kalale
unakula nga Ferrari
kalale
tusha mawe kahalwale
kalale
unaongea mingi kahao
kalale hey. Yadi yadi nini kem kem Wata guane wata vai miss Kasi ganje hai ni saidi Wata guane wata about it Bro man kona dai beef kalale Kalale hey Yadi yadi nini kalale
Yo yo yo
Kalale
Bazenga hey. Papa Fadela game baki ni kujengia statue. Nausia chindula inje na unadidi yo. Papa Fadela game baki ni kujengia statue. Nausia chindula yo. Papa Fadela game baki ni kujengia statue. Tuko up dena tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liko inafanya kani dos daro. Papa God suni onyeshe ganji kama flaco. Ni adisie mafiga makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua wakikam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatekio madam.
Kem kem wata guane wata vai miss. Kasi ganje hai ni saidi. Wata guane wata about it bro man gonna die beef kalale kalale hey yati yati nini kalale
akwanka kwanka kwanka
DJ Carlo
boya muziki ya mebamia pesa mosmos si yo comía watoto wa kali kina Carolina Halima walipojia chia leo tunapiga show yani paka poko rico tiko pale mukiwika Kenya ngo na feel love bado iko iko leo tunapiga show yani paka poko rico tiko pale mukiwika Kenya ngo na feel love bado iko iko sijidai upendo mina sambaza wote wa mine wakaka zina wadada wana furai ngoma zangu zina wabamba eh zinavochuna kwa speaker go
Achani wape poro dani poro dani
leo
mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
achani wape poro dani poro dani
leo
mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
achani wape poro dani poro dani
leo
mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
achani wape poro dani poro dani
leo
mina wapa poro dani
mina wapa poro dani
Vic Mandes
leo mina wapa poro dani all negativity feel the vibe na ukatike ukiwa tungi juu ya
anjani
Fidelity, iachilie Satu hindi wote Wala Wanha Let's get together And feel alright Wala Wanha Let's get together And feel alright Sijidai, upendo mine sambasa Wote wa mine, wakaka zina wadadas Wana furai Masako zina wabamba Eh, zina vochuna kwa speaker Boom, boom
Achani wape poro dani, poro dani
Leo
Bina wapa poro dani, poro dani
Bina wapa poro dani
Achani wape poro dani, poro dani
Leo
Bina wapa poro dani, poro dani
Bina wapa poro dani
Achani wape poro dani, poro dani
Leo
Bina wapa poro dani, poro dani
Bina wapa poro dani
Achani wape poro dani, poro
dani Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
DJ Kalonji
Mbosho ni na rwabe mbele nyuma zinapisa Na bado inafani fikironga Niko railways buda ni menuna Najaribu kusikiza madonda Fresh keja amedata kisuma Hamechoka na nguo za gigomba Karanja kuna dona fa kutuma Niweke kwa inamba buda boss Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Na tumipiana ya kutoa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Maze form siyo poa Tuma kitu, tuma kitu Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, gabe, tuma kitu Yo, all I do is swing kama Kali Dama Usman Kamaru Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni renji staki nukza subaru. Mi bazenga swag na pigenga luki ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanted to work for NTV. But maybe pia mi ninge chujo kama Ken Mijungu. But mi ni rapa na wapeleka na rieng. Na kama shini mi yu endesha manyien. Yes you ni baba staki mezesha jachien. Yes mana inajuna tukiveveka na bien. Atujanza juzini luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambieni oji ya mifika. Na ni rumba ya kayole isi rumba ya Japani. Let's go. Kumbosho ni narwabe mbele nyuma. Zina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna. Najaribu kusikiza madonda. Mresh keja medate ya kisuma. Mechoka na ngoza gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumipiana ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Maze form si upoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Unacheki superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Give me nine more bingine free na pair. Checky superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Give me nine more bingine free na pair. Checky superhero na mission, yeah. Black black. Na checky superhero na mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Give me nine more bingine free na pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Flow ya kukufanyo se machine come ten. Don't fold in up with a breeze when I smell. It may mix na shash but you really can't tell. Check it black juu chin. Window ni li tint kabla uhami ya mjin. Ningumu resist kizi fly come in. Before ni trust when you better take me. Spadiliki, melanin juu chini hakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni makin true na makuin. Squad yote mpaka DJ. Jiga kwa ngeza tire. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on black. Michael Jackson black. Bank account on black. Spend my cash on black. And her ass on black. Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on black. Na ni black
boys club. Tumedunga maopena ni nini tuko moshe. Swear sezi tempa ni tuko tuko setere sese. Jezo reseze. Verdani shita ni mubuture sese. Switch bank what a champe does. Dani ya ring ni mahedi zinedinzi dan. Nataletewa ile kitu minadai mevai. Wakikata maji mini kwa divine na gedai. There's a will, there's a way niggas inje andoa. Chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa. Nowezi hepa luga yangu vile na roro. So nipe stand innovation vile na kapo.
Kodi medunga black dani ya G-Wagon. Nagende na black model and na friend. Chupa ni black tags in tag kwa swag.
Nasumbu waka kibeti ya chalo.
Squad yote mpaka DJ
black.
Jiga kwa ngeza tire.
Black.
Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on
black.
Michael Jackson
black.
Bank account on
black.
Spend my cash on
black.
And her ass on
black.
Competition na icheki kwa kio. Mako yake pia ni black on
black.
Na ni black on
black.
I'm the one, number one. Superhero, Superman. You're my lady, you're the one. Kuja hivo, usitani. I'm the one, number one.
Guess who's coming to dinner? From this guy's image and design of him.
See the junk in the trunk, I had to bag a right quick. Feel like magic, more together, all together, priceless. Oh my God, I've never seen my bottom like this. See the wish you could have hoop, come and jump like this. See the junk in the trunk, I had to bag a right quick. Feel like magic, more together, all together, priceless.
She said she got a partner, me, I got one. But me one tap, what I can't drum. Never seen a girl, with give me vibes, huh? Never seen a girl with biggie bum bum. You know me got a lot of girls around me. So they give the lucky them the honey. And that is why they love to love to love me. Aye, aye, aye.
Knock, knock, guess who's coming to dinner. Knock, knock, guess who's coming to dinner. Knock, knock, guess who's coming to dinner.
It's DJ Carlos.
Guess who's coming to dinner.
Guess
who's coming to dinner? Fred Mister is a major designer, be
mad. Guess who's coming to dinner? Oh la 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 la.
Saga
dance. You know, say you got what we want.
Yanko.
I'll never give you whatever you want.
Yanko.
So baby, come give me some love. Oh la 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 la.
Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen a bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God, God. I've never seen a bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God. I've never seen a bottom like this.
You tell him I'm not taking.
shit coming boom boom turn up. If that mash up it coming boom boom turn up. And if I'm with my Bobby dolls, you know the whole crew done up. Yeah, we done up and plus the boom boom turn up. Stranger, looking for some danger. Ride it like a bud, yeah, fierce of an angel. This one, yeah, I'm major. UK out to Asia. Pull out in the range, got them beeping like a pager. You know, say I'ma get you what you want. You know I got a body you can flaunt. You let me come first, I'm in the front. He like kicking it with Sean, I'ma diss it when I'm done. Cause I'm back in my bag, throw your rag, throw your flag. And I'm running up the tab, cause I love popping tags. Got Moscato in my cup, popping bottles in the club. He said, no, no, I said, who's that?
Guess who's coming to dinner?
My friend Mr. Easy, Major Lazer in a Beamer.
Guess who's coming to dinner? Oh, la, 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 la. Saga dot. You know, say you got what me want. And I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh, na, 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 na.
Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. I've never seen a bottom like this. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God. I've never seen a bottom like this. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, God.
Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Kalonji, woo, Pogorotti, Pogorotti, Pogorotti.
Badder than most, me some me get all them wine and tear them blows. Badder than most, tell them some me fine and them wine from the rhymes. Badder than most, me some me get all them wine and tear them blows. Badder than most, tell them some me fine and them wine from the rhymes. Badder than the wall of them, badder than the ballers, and badder than the wall of them. When them see me safe, man, I shine down the wall of them. Learn something, gangsta not afraid of them. Girl, them love it when them see me perform. Jive mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them I want. We give it to them like a raging storm. Make the girl them prawns bust so wine and break off. Gangsta not run from the girls when I take off. Dressing a designer clothes we don't knock off. Straight boys. See me a say, Badder than most. Me some make the gyal them wine and tear them blows. Badder than most. Gyal them see me fine and them wine from me rhymes. Badder than most. Me some make the gyal them wine and tear them blows. Badder than most. Gyal them see me fine and them wine from me rhymes.
See me panda, see me reporti niko. Jabari rana joti kando. Kishada nanga ngoya forti kwa kichwa medula. Adi kwa magoti, see me panda, see me ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nanga ngoya forti kwa kichwa medula andi kwa magoti
Fire!
Tispone ya kibla itni dibla ile geje inigri Muriel kadi shock them mambeko zina mok ni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inademia ni memoka palma nikipaa kila yut ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili ya kimsnadi pocha nyagu militant miwari ya utu frontline
zime
panda zime reporti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti zime panda zime reporti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula andi kwa magoti
DJ Kalonji
Ngoma inakesha mpaka chele
Mpaka chele
Tunachekecha chekeche
Chekeche
Mwendo wa utembe tembete
Tembete
Wenye roho chafu wapote Baby
Jibeba na chikizo haga ndani ya dera kwezi mita mito bazenga chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara nataka tuende geta tuende kudaradara chini ya maji kama utaki muadhara nitakurarua kama simba ya Masai Mara ara ni kupate ni kuteke ni tupe luga ni ucheke ni kulambe ni kumange ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape hadi nyambe excuse me iyo haga inaniita inakata munite kula kama mchicha Kenya moni takupo siku mzima hadi ukiniona unaenda kujificha
punjo bas baby njon njon njo nikupe man njon njon njo a baby njon njon njo nikupe man njo njo wapenda ndogo ama bigi bigi
pakua
itandani ama kwa kiti
pakua
kwenye gari ama piki piki
pakua
pakua wapenda ndogo ama bigi bigi itandani ama kwa kiti kwenye gari ama piki piki
Toto, ukikapa shoti mbili gana lainika Toto kwa beba joto, utatani huyu demni wa Morocco Mkana katika nkama kanko peponi Mkana pakuwa nkama kanko jikoni Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Nikashai kwenye mwanga hatari kizani
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania Anipe dawa za kiume Leo kuna manzi mina nyemelea Kuna vile na mdaijo Nataka kumsampo Kaneli ntasikia laha ndanyalo Akinipa laha ndanyalo Kakeni ka tight kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Prakata 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 mo Prakata 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 mo
DJ Carlos in the mix.
Baby, hop in my Maserati. I said, hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Tell me I love the way you bend body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. And I just wanna see you ride. Somebody need somebody. My body, my body. I'm more checking. Follow me, follow me. Somebody. Somebody needs somebody. My body, somebody. I'm watching my follow me. Would somebody tell Shawty to call me, show me. I'm Mr. Keep it on 100.
DJ Kalonji.
If you're ready, let's get it to Yankee for this pandemic. And girl, I get it all on me. I wanna spend it. I fit to be your garment. Me, I wanna wear it for real. You know I got it. Take the car keys. For the Maserati, you get nothing. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo, yeah. And I like the way I get it not. So make it up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down, yeah. Say me I love the way you bend body. Up in my Maserati, baby, up in my Maserati, and I just wanna see you cry. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm more checking for love you, not for love you. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body.
No, you're not, you're not, you're not, you're
not. You take a loan to you.
Put them by your friends, I love them too.
It's DJ Carlos.
I look nice, but I'm not so, so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room? Let me take you up.
Take you up.
Let me take you down.
Lay you down.
Let me show you up.
Show you up.
Let me turn you on.
Turn you up.
Let me show you some good lo 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 lo. Lo 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 lo. Let me show you good lo 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 lo. Let me show you.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy. Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji.
Could tell all your friends I love them too. I look nice, but I'm not so, so good. Got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room?
Let me show you something. Something you will appreciate, oh. Let me show you something.
And excited, this is a party and guys are invited. And the girl them so damn hot. Someone reported a fire.
What?
Someone reported a fire.
The champion boy.
My with me a beat white rum, combine it. Girl in a bikini could be less private. Every cat is pretty so we big up every stylist. Go for them out and clean and filing. Guineas with a beat white rum, they beside it. Money, 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 get the door, then we hide it. Stand up at the dance, girl, I press, she a ride it. Select a play, good him down, boy, we not relying. The party a nice, yo. The party a nice, yo. I be a good vibe, so. If you come, just sit up for pretty night now. The party.
DJ Kalonji.
I'm a family, I'm a promise. Amen. So we have to live lavish till the day I vanish. Take a boat, go my family if it's long, not the 14th party.
Let's go.
I own them a black clad chick like slavery abolished. While I'm a dog, I'm a huggish, my friend with a 14th.
food, not jealous. Have it, I'm in the move like novice. Girl, loose, not palace. Wonder if I saw Alice. Mommy come true, yeah, goddess.
Step.
Have it from school, not bodies. Put my hand in the sky, next land for my heart.
Kill us to the left and to the right, you never shame. Tell you money, what I do for that, I rough will have no way. Mama, me promise, I'm gonna jump the heavyweight. Fire man, solid, so we'll try in every day.
Till we punish.
Boy, don't fuck with the garbage. Higher level college, get our youths get knowledge.
I promise.
Never sell me soul for the lavish. Ooh. Yeah, we wild and we are kish.
Maxa.
Promise.
Amen.
Say so we are Philip lavish till the day I find
you.
Take a boy from my marriage if it's slow, not the 14th marriage. I hold him a milk clad chick like slavery and bodies. Why not me dad?
These were flowers on the meat.
Oh gosh, baby, baby, come back. You know you're all that I've got. Come on, girl. Come on, girl. Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot. Come on, girl. Come on, girl.
Girl, me not gonna lie to ya. Me need you right back, and if me see you with anybody, would I fight for ya? I saw me need you badly right now.
Yalla.
Give me back your loving, girl. Let's start over. Grow together and be much closer. You're out of range, me need you in a mirror over. Come over. Oh gosh.
Yalla.
Baby, baby, come back. You know you're. Come on, come on, girl. Come on, come on, girl. Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot. Come on, come on, girl. Come on, come on.
Say, oh, how would you feel if you see your girlfriend with an ex man? Me nah lie, me feel like to cry. Me text her, me call her, me try. If you get her back into my life, whatever me do, me apologize, baby. I feel express me feeling and reach out to you. I want to see you. Oh gosh, baby, baby, come back. You know you're all that I've got.
Come on, girl. Come on, girl.
Oh gosh, I can't deny the fact that you got the perfect spot.
Come on, girl.
DJ Kalonji.
DJ Carlos in the mix.
Wanga kamba banani loa, kosi pene kata paloa. Mako, polo, waimo na abio na teile. Mako, polo, waimo na abio na teile. I keep a distance, I keep a distance. Oh oh, I keep a distance, I keep a distance. Oh oh,
Suraya pesa south. Suraya pesa Suraya pesa sauti ya miton Suraya pesa sauti ya miton Natafuta sio kibisho Wanga wanateseka na kuchonga midomo Sijali na wafungia vio I make million, million The more you hate, the more I make more billions yeah. Which a man chili man Niko omane na kula zangu birian Wanaroga upate kidogo Ukipata wanakuwa mbogo Kume wana kulamba kisogo Amwaka huu atutaki shogo Atucheki na kima tusijevuna mabu Ukikosa ishima ujue na kuzingu Mke na mpa pesa we unaleta mauo Sa ukijilengesha nikikamata na uo
For instance, I'm the reason some of you are in existence I do damage and you hurt like a fist bump Nyongwa, that's a hole full of
hits
Number one on the charts for like 3 months Your mouth running like it's sponsored by Adidas Or Pampers with a verbal diarrhea I keep a distance, Nairobi to Zambia Cancel for me
With the cancer Kenya Zambia collabo Inevuka boda bila kubonga Keep a distance, wezani na okuangwa Si yangu solo nafanya watu wa ghetto
Hallelujah, cause I'm a
Started from the bottom, now we here. Tuna
zip make big money to we say. Arieko juu mfate uko juu singoje na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Valise dance down paka whiskam soba paka chicha.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me real or check it still on. Yeah. The cool on me, a be like zero. Yo, yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me real or check it still on. The cool on me, a be like zero. I'm a ghetto, I'm a hero. Call me real or check it still on. The cool on me, a be like zero. Check sasa naito hero. Be between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Bama kamba bana niloa, ozi pene kata paloa. Bama kamba bana niloa, ozi pene kata paloa.
Mapo, kolo, wai mona api una teile. Mapo, kolo, wai mona api una
teile. It's DJ Carlos.
Come baby, come ne kupe can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ne kupe can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ni kupe, can get in love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sio ma pepe ya madhakarua. Tangu nufisha pete, yani sija uwa. Nazima ni pepete, vijua au mvua. Mikongu demisura, tabia tutarekebisha. Na size pia umata, I say, acha kubisha. Ya bombe, jirani, weke pazia kudusha. Juni kona Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ni kupe, can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ni kupe, can get in love, love, love.
Mapenzi ni keep off, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiri ya zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetubarada imebaki nitupe mau.
Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ni kupe, can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe ni kupe, can get in love, love,
DJ
love.
Kalonji
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto. Foto moto,
moto.
Inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Alejandro,
Noti.
Tunajua weni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto Noti unanichanganya. Na uta usiku ukinifanyaga.
Fanyaga.
Yeah, ukinikanyaga. Utanipenda ka boy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Wachane, ulame,
foto
lame
moto.
Wachane,
inaleta ndoto moto. Foto moto.
Kisua sana hapo utatekwa mami. Sia tina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Easy kama do re mi, do re mi, do re mi, do re mi. Ah, eh, e-o-u. Bida waga bad boy tangu class 2. Niki
nikiwa form 2 nitekana kwa loop insi akanipea panua tinioshe staff room jaribu vile utaeza boro usidoze mapema alafu after mate useke kitong kwa meza kecha ni ya mabati basi kelele sitaki fimbo joe mzito hata itoshei kwa kaki vile ngoma inachuna wacha isonge karuma moshi ndani ya medula kasi fila saunya kani ganji misi na sinta kuteka tuna luga kani sura we huna joe misi jali nita kukumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tingie keja nita kuingiza tana diro brida utero wa kenyamu na mastingo yoni nyonya sana menigoza big stingo chuba sana hapo utatekwa mami si ati na chocho utatekwa utati goma noma nite baze Nga dadi, naifanya vi easy rahisi nani Easy kama do re mi, 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 do re mi Nanki pata naipima pima naipanda na lima Nanki pata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey
Teke, nikikuna utahumo, utanastea Tewa veve, jozi kibundi, nsika koko Tewa debendo, izo daba zitoko Te anata ikona sija tebo, nge mato Penata indizi na bandakas ni mato Case come fast, name strong, enda kako Bema girls, busy, wana ball, kuliko mako
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima Naikichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka Dondoka,
Skana za kipasa pasa vuko za matindi Siti nopo kata panda vuko za maringi Ana piga shot na cha alama ya kidi Nata piga noise daro ataka nipiri Hope piga noise daro nataka papiri Ata kuta maudabu maithe api Inajua umeiva jo kaki nyaru na as umebeba jo kaki bantu
Nanki pata naipima pima naipanda na lima Nankipata naipima pima naipanda na lima Naikichapa jona dondoka
Dondoka dondoka
Dondoka dondoka
DJ Carlos in the mix Great
Genje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Genje sisi najua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho Mocho Riyang ni kuwa mocho
Niko kwete niko zanabe Kana kana shi Nimepandisi ya mbanati Juni nganya re Kuna vile nime kana fi Nime banashi Mbotu nimenda sumbe na se Juni kona kish Saubaya nikinja na mo Atire nangwa, makangede na wanda na su Juni komasi, malego na mganazi Sosi na masi, na wateki adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Bogi yake ni kupuachi kama wa gido Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Bogi yake ni kupuachi kama wa gido
Genje streets inajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Genje streets inajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho
Miko masongi wetegea ni Jimes, na kunywa kumiri and kujibless Leo ngware mina staga na ref Kaibada watazama ziki arrest Kwa marila minda zirelease Juaga muse mayuto lini breeze Uwe rose clad charge kismat Nikirande na kwa gashida na Za kunya miusa kanga kwa giz Toa choo kukizi digi kabisa Dirty me says he float me go deeper
DJ Kalonji
Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho
Mbuku jo, nimekula mbuku jo System jo, imeninyi makazi jo Degree yangu, ni urembo jo Mbogi jo, inataka dishi jo Inabidi tuwateke Wa mocho, tupateza machwara Wa mocho, utanipa tazabe Kanashi, mchana maini si mabati Nikichora vile ntateka tuwadhi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa mocho, diyo riba
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mkirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Kuwa mocho.
DJ Carlos in the mix.
Unajua mapema, mapema very fast mapema, mapema very fast mapema, mapema very fast mapema, mapema very fast
mapema. Modo mindo kimoda jo, see bazo mindo bazenga ya. Unajua hii mtaa mindo kusema jo, wacha machota unatatisha ya. Mini Christian Ronaldo sichezi vimesi, kama governor wa bado ruki kasina. Unaruka kipetero kiyesu, nakata history kana kata na kisu jumi. Shodo na blend konyagi na kavodo.
Kemoda kena nirege modo. Zina nice kama devo agadondo ah.
Kami ni Samsung ya ni Delilah.
Amekunasa kama Raila.
Icho nyanya zimeret macho kam China.
Kona kina minor na mademo finer.
Mapema, mapema very fast. Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja machua na kulike kwa line. Na ninajua unajua.
Kenya otro, impati ya makap, impati ya estima bana.
Kiseila, spetea,
kalonji.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kato mali piga chumsa kamtirina. Piji na istadwa tisi na dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae dikiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnone dikiota. Tazie
Arigata, oh, arigata, wake, arigata, oh, arigata,
amu hulu hulu,
amu huku nuku,
amu hulu hulu,
amu huku nuku,
amu hulu hulu,
amu huku nuku,
andui, ashku nungu.
DJ Carlos in the mix.
Oya nina deriza goro, nina daipeta tani kuzandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla, shika utam nyuma, nina kipyangla. Unga masilva mbogi ina udyangra. Ruga mchawi chua kuna uganga. Mpenda ngu hati kwani we ni mganga. Kwani we ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Piji na istadwa tisi na dabangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiot. Kuna manzi amevali ya kigeto. Anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Amechanganya taina ndao mnani ya digiota. Tazie
Adigiota, oh, Adigiota, oh, Adigiota, oh, Adigiota, oh.
Ikotini bagi, bagi. Ikotini bagi, bagi. Imebeba bagi, bagi. Imebeba bagi, bagi. Ikotini para para. Ikotini para para. Kame hunyonde kungwara ni kupara. Cheki na wangara yo mini para. Pedi pedi zanuza wamedi. Sa kungwara na jua utasedi. Mdogo mdogo handi na uweti. Kena kutu kana jai kitu. Ine ine mbrosho ebu cheki. Wenadina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Sina da bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na wadamu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za da bangi na kapuka. Jumadamu wana wani rege kwa. Kuna mami anasa kiwa jeto. Kukile anateke ya kiwa kwa. Kukile anateke ya kiwa kwa. Amechanganya tena.
It's DJ Carlos.
Mini simba tena siondama. Nimekuwa nikiwa andama. Muda mwingi nikiwa tazama. Go boring tena za fanana. Nguo bagi tena za kimblina. Kuatani je utawezana. Mimi baba tena babetana. Baba tena baba ya etana. Eche pukati.
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 step step in a step nikiringa do ya look fine do la ni adidas tukimoke jua watabuya ili senya bogia wajanja kiaji ulisikia wapi dinga tunadai ship kamna mizinga mimi napenda bomba nikipati mimi nasaka nitapata nizipata nipate kupeleka mama tu mapate alipiza na makuku leta baby mama te kisha bom 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 dedicate
eche pukati
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 Ngoja atiputa nilisikuli sama situ na kudea Usenge ni usenge usitulete uchinga uburuke Na matenge ni matenge na mabwe wa shikana wa wapemete Usenge ni usenge usitulete uchinga uburuke Na matenge ni matenge na mabwe wa shikana wa wapemete Block, no monono nani kipuke
DJ Kalonji
Hey ba, so fine kama tzonga ta Tunachafua mpaka disco matanga Yesu wakirudi atapata kaweshika Niko na miracle tunafanya miujiza Long time nimerudi na sibishi Industry niko official bila suti Mogi ya sailors unajua kametiki Wachokeshe kabdate za mjai
Eche pukati Eche pukati
Eche pukati
Eche pukati
Eche pukati
Eche pukati
Tumezunguko na mangoko na pia KFC suku langa tumangoko Hapa ni wapi tumezunguko na masoko Disiku sota itakuwa duni madhongo Klabu kuchondoka takuwa ni madhongo Woi, woi itakuwa ni madhongo Klabu kuchondoka takuwa ni madhongo Woi, woi itakuwa ni madhongo
Nairobi ye Nairobi ya Nairobi ye Nairobi ya Nina form sena bidi mujaze Kameshika niko jaba hadi ngware Muna vitisho mambwe mbwe kelele So bazuu nimefika mukalari
Eche pukati
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 Muna semanga koko ni wazimu Mi wazimu wa mawazimu Sikiza Hii kitu imefanyika juu ya Nara Nara, ah, Nara wee